Uh-huh. You know what it is? Stamina, stamina. You know what it is? Stamina, stamina. Come on. Stamina, stamina. Yeah.
Okay.
You know what it is? Stamina, stamina.
Yeah. I need man on my bank. Busy battery is crappy.
What?
Taka nijaze tanki rata tizondo zikwapi. So rack na stack. Mironi mpaka bati. Sirengi kwamba na jina zisaka tuko mic.
Come on.
Yeah. This life bad oversize. Na pesa ipatikani utadhani line is a basket. Na peona matuta breki zangu zikabiki. Maisha na paka mafuta ila bado haya liniki. Nilipoanza mziki nilionekana monster leo napata riziki people wanaita raps in that time leo wanafiki na wafuta bila duster need this snare na kick it is pretty little disaster
ameshafariki
dunia na yonja sana kivyangu ingawa na ladha ya bia muziki kama karata mwenye joka ndo kibonde sishindani kunyata na kinyonga mwenye mdoni this is my rap nation stamina place it up flow kwangu detection very easy hadi raw na jinga kidogo maujia ndo vifulushi ndo mana kipindi mdogo livaa nepi za Gucci
agamo
faki ya kongeza mina miapa hapa so wafaka mama kara ya femina
fanya
makikiri koza my young rapper
strong
tena jasiri kama utawara wa mkapa wonder why some nigga this girl to get this money stumbling si pure trigger a steal my money coming okay easy blow
easy
game haitaji papara ndo mana sichagui shona gamu hadi kipa imara
wana
ringia swaga na miguchi Korea, stamina na sante mchaga ila kwa flow utapotea Siki kwangu so viatu mpaka nseme na ujalibu Staki kushia tatu moje tanipa majibu
Say what?
Moje tanipa majibu Niendelea
You know what? Stamina baby
Stamina
baby
Aswaga zangu tindikari haters wanapata jila
stele
Na pleti mistari kanandikia antivirus Macho kwenye chapa madadas na tupa kapuna Kipangusa wreck kama fiesta F2 na kumi Wanaokuta mabua vipo wanataka tufight Still na wachugua kanandikia kalo light To be notorious cause my body is not big But I'm trying to be a genius cause they're gaining more skills Young rapper so deep kwenye young generation Likuwa wanifiki cause I'm the first of the session
Say what?
Pweza wezi rhymes mwenye utabiri watari Dahima sihanyi bums kafi stari kwa idari Kwanza unanza na mwenza konsha ufika zedi So you must eat obe stamina niko fulgeji Naswaga kama senti kunta kinte kama plato Na napendo na madenti kama mashati ya tomato
Akabu!
Yangu kunga Hata ukaifunge kwa mganga Irabaro ntakuwa star Playboy kama mbishi kwa mademo na ujileta Hizi swaga mindo mpishi na na play kama shit
Come on
I do for this man
Come on
I do for this man
Come on
Yeah
What? Come on 3, 2, 1 Here we go
Sishushi mikono chini kama katuni wa konyagi
No
Zidi tema madini kama mgodo wa buzwagi
Say what Kwa
chini kama mvungu wa mso aile kama ya Munga na wapigia virungu kama mgambo manispa
Come on
Moyongo ujapinda kama mkono wa mvuli Sina sila kaza simba japo mkari kama chui Spangwi kama nyanya kwenye genge la mpale Na mawazo mapana ka trouser ya pepe kale Kwa kama jezi Fighter ka Bruce Lee Kubwa kama jidi na shimika ka PhD
Say what?
Mi kama fanani na na hit kaka lumba Mena atupatani kama konda na kayumba Firushu kama tufe na ifaziwa kama stanza Sina dhambi mwimwe hupe ka vile sufi ya mwanza Mikuni na chochea izi swaga hiri zwa peng Nere na ulo konge ya kama ilivyo kuwa zenga
Akamo Stamina Stamina Stamina
Acha kachua wapinzani na weka ups and downs But the number one is still na handle my crown Rapper mwenye desire ya kuhit bila mfumo Fake MCs wanapuaya kavesti za cheza sumo All eyes on me, mzidi hata tupaki stichi They hate me, kesho nataka tuchati Slari kibla za meni kuota naendesha baluni Kati kwetu nchechemi kukutwa jiko laguni Experience na evidence za kuwa number moja kwa audience Nina confidence za kusimama pamoja
What? Habari ya
Eyo mchambu
kwenye L-I-F-E ya L-O-V-E. Tunahitaji kuwa wife and husband, mapenzi kaka Maria ku rolling dice. Kabla ya mamuzi kwanza, you think twice. Let's go.
Yeah, you know,
stamina.
Let me sing to my baby.
Let's go.
We kwangu bandamo kiniacha ntacheka vipi minawe mpaka kiyama kama utamu kwenye pipi.
What?
Maneno ya ubarafu ni rahisi kuyayuka na mapenzi yetu sarafu hayawezi kumeguka. Wekima mikialifu sijali hata kiongea. Mini hoja we wasifu cha msingi unapotezea. Sijoka wapa gepu watupe chini ya kapeti. Lafu tuende kwa stepu kama mfumo alfabeti. Chawi kama ripota maneno anabinda binda. Wanataka kuziba nyota huku jua limoshinda. Wanani tafataki kisa nimekupata kinda wakujui. Wekibaki umenishinda hata udi. Maneno ya watu dahima sume ya mapenzi. Manene zaidi ya mbantu wanangusha kama uterezi. Wamepewa midomo so wana haki ya kuongea. Tusifike kikomo gavile pusha na mea. Najua wapendi minawe tuwe pamoja. Ndo mana wana wapendi kwa maneno wa kufungia. Roho zao nye upendapo tachana na mimi. Basi tuwe kama kupe tungangane wasiamini. Na maneno mehusi zaidi ya ngozi ya mjaluo. Sijali hata wakitusuwe kitasa mifunguo. Ziba na pamba jifanye uyasi. Ili tuende sambamba kama jeti na tachi baby. Land is down, kumzidi hata jesi. My queen in shavisha crown, wendo my wife to be. Ombea wanazingwa banga, wabendi situishi fine. Usende mba na maso gange, ukulumiza kabere naina. Mapenzi ya wawiri, watatu huyo ibirisi. Chasingi kutunza siri, wasige kutu na jisi. Wamebewa midomo, so wana haki ya kongea. Tusifike kikomo, okay. Yeah. Kwenye giza, nampenda kwenye taa. Ye kwangu julo siza na nidaka kwa ufasa. Damn, she so fine anapo close kwa mta. Nikuwa kenisha saini ule mkataba wara. Kwenye giza totoro na mtumia kama right. Mtoto na ngozi nyororo isio jua karo right. She's clever, swaga zake zimejiseti. Na napenda bongo flavor kumzidi hata DJ Feti. Kama Sarama Dela natupia maguchi mabandana kasantana. Kutaka mababu wakuna kona aswejua. Mkononi kawa huu moyo wake nshochukua. Mami toes pamba moja derewa na msara ndiyo katae. Mtuko pamoja kama kifu na tazia. Mbaka Scooby Doo fundu wake sita kwa sita. Dede mwangu yuko juu kuriko kengere ya kanisa.
Say what? Stamina. You know, stamina. Stamina.
Okay.